Ay, nina ngisebenza madima Kuyadzinga kutsi ngitijabulise Ay, nina ngisebenza madima Kuyadzinga kutsi ngitijabulise Mina ngihlala ngimatesatasa Itsinfonso moya ngithebeleke Mina ngihlala ngimatesatasa Sewanele Sevumele ngokumoya Ntimba wami ukhathele Mele ngiwunakekele Angifuni kutiroba Sebendile sewanele Sevumele ngokumoya Ntimba wami ukhathele Mele ngiwunakekele Angifuni kutiroba Atimo